sisi Kenyans tunaid ku come out to donate pesa kidogo kumaliza deni ya Kenya. Uone za toa do uja kumaliza deni ya Kenya.
You guys, sasa kama wanataka the mother of all protests, you guys waguze savings za raya. Ile siku tu ndaamka nipate mpesa imetoka 50 bob. Imeandikuwa government of Kenya debt. You guys, mina ingia tu tao na flag ya Kenya.
Thank you, Francis Njeri.
Hey, thank you, Francis Njeri. This 50 shillings goes a long way.
Otaki kujua.
You guy niko na flag ya Kenya jo. Niko piga risasi. Mepiga wengi. You guy nimeshika flag.
Juu ingepata tu kile nataka tu tukiwa kwa mata tu kile kilimata tu kufika raka tu kufuliana tu kurukiana tu batuli hata tu. Wache tu.
Na kama kawaida kabla tuanze lazima tukuremind. Rapture the Scientist Raw and Uncut 3 now available on econini.live. Ukilipia alafu usipate unabaki umecheck the spam folder. Make sure umecheck out your spam folder first. Alafu ikikataa, the next advice vile Mr. Rapture anasema ni switch off then switch on your device. Sama vipi Joy?
Yes. Yes. Slap it at the back.
Yeah. Matandika computer coffee.
Yeah, tandika computer coffee. Yeah. Tarudisha form.
Yes, but Rapture the Scientist Raw and Uncut 3 ikiwa ni 500 shillings only.
Yeah.
Ukitaka kurusha ira ya pia chai, hatukatai, si ndio?
Rusha ka chai mzee.
Yeah, yeah, so ira ya saizi kuna vile inakuandalia Raw and Uncut 4, si ndio?
Yes.
Yeah, but pia tuko kwa ile mood, ni the mood of the Olympics. Yeah. So vile tunakuambia, news about ki ume get all Olympics games on GoTV. GoTV kuna 6 dedicated channels for the Olympics. Nunza baki umezi get uki reconnect, uki stay connected, ama ukikuwa a new subscriber. Kwa ni, when ni a new subscriber, mi of course nakuambia GoTV Plus, 999 shillings only, si ndio?
Yeah.
Unabaki umepata vitu za nguvu. Kasi wapi hizo higher packages kama Max Super na Super Plus. Na of course GoTV Stream ndoaga ina too nice. On Friday mimi na Ira yanaitwa Ian tulikuwa kwa GoTV Stream. Tukichekijo Kenya ikapo. Yeah, Kenya ilipoteza, si ndio?
Ilipoteza. But we gain, ilipoteza ndukaga but tabonga nini?
Yeah, tutabonga hiyo story. Yeah. But of course pia tukibonga jo hizo stories za kuwatch the Olympics. Tuna assume by the time tuna recordia tujui, lakini wacha tuseme congratulations to who?
Faith Kipyegon, you know.
Kipyegon.
Actually, that last mile.
Yeah. Atuja watch Faith Kipyegon. Yes. So, unless kitumbaya kabisa hii happen, tuna expect Faith abaki ya meshida.
Ah, lazima. Shine Kenyan Sindio? Petite you guy. Kenyan petite girl.
Yeah, but before, pia, yani, of course, pia tukibonga jua the Olympics, lazima tukibonga jua mtu moja. Omanyala. Omanyala alibaki ame miss out kufika finali on Sunday. Na kuna raya za Kenya juzi liongea mbaya. And I found that to be sad, you guys. Because Omanyala, mina ira ya naituwa Ian, tuko tume predict. Top 2 wetu alienda po kio top 2, sindio? Kwa tume predict Noah Lyles na Kishane Thompson.
Yeah.
Tuke kwa Omanyala kaa number 3. But Omanyala hakufika finali. But hiyo hizi fanya tumkose heshima. Unacheki, because I think sisi kama raya za kawaida unajua waga tunaongea mbaya jo na mimi mwenyewe sitakata hicho jo kuna time jo niko na heshima ira inaitwa Anthony Joshua jo wacha Joshua pigwe jo ungenipata hapa nikiongea mbaya jo Joshua wezani bwana
alipigwa na ile raya ilikuwa nono
sio yeah jo Andy Ruiz
raya restaurant
you guy unajua kuna mtu aliamini
yeah
hiyo raya tayari kuna kaanika ita fight ile kugongana blow nilikuwa na kama atapigwa left bakati
raya zilitumia Wakanda for mimi jo. Niliamka asubuhi jo. Raya fulani jo minindika, is this your king? Yeah, niko like, kuzo mimi ni just kuwatch your fight. Niko najua, umsa anaenda kulini. But reason nafanya tunabonga juu hii story ni, Omanyala ni mse ame, like, yuko kwa the top athletes. Like raya ka Noah Lyles, very good at his sport, anajua Omanyala ni nani. Kishane Thompson anajua Omanyala ni nani. Omanyala anajua Kishane. Onyanyala akujui. Kama unakose Omanyala heshima. He no, tried.
Put it like this. Before last night's Sunday's race.
Yeah.
Kulikuwa na two world leading times.
Yeah.
Moja ilikuwa ni Kishane Thompson. Ya pili ilikuwa ni Ferdinand Omanyala.
Yeah. Yeah.
At kwa ile nini is the Olympic is the African champion and the Commonwealth Games champion. Check from a sport that we did not even put attention on
in individual talent individual drive
ini raili amkikasema acha nitoketeke unacheki na kuwa na world leading time all cameras on you. Hata hizi raya zimekuwa zikitrain na strength. Kama umekuwa paired na Manyala, utajua umse uanza kuaccelerate at what? You anza slow, ana peak, ama ni mse anaanza fast, then ana. Because it's the short race and it's purely tactical. So, pia kwa hit yake, alikuwa na Kali, Thompson, na raya ingine bado. Walikuwa si wengi sana. So, pia pressure.
Yeah, like
kuna
like
to even hata kwa hiyo stage kwa semi final kwa 100 meters
pressure you get pressure cuz kile watu wanasahau jo, acha nitumie analogy jo, ndio zile raio jam na mimi jam na mimi jo, you get try to imagine jo, umekatia dem anaitwa Olympic, you get dem akakwambia tupatane Paris jo, mshafika Paris jo, asha kuwekea jo kuja pressure, you guy pressure zafanya ushindwe kuperform but this takes nothing away from Omanyala. Hira yani like he's there in the Olympics, you guys see it kwa hapa hatuki kwa tuko na talent, you can you go unza pata jomo mimi nakaga chini saa zingine nafikiria why do I like talking about a man,
yeah.
Hey, let's talk amen. You guys wrestling amen. Maybe niko na fuck with the world amen champion. Si kwa try. I never tried. So the fact that these people tried. Unajua? They tried and failed. Most probably kuna chukia Omanyala ama una enjoy. You've never tried. Cuz hiyo ndio kitu waga fani. Sisi wale wase tumetry vitu mob. Ni hard sana upate. Tuna enjoy msee hivyo. Tujui tumekutaga. Ticheki vile Omanyala ndio ni bure. Umsee ametuangusha. Umsee ni.
Wale enjoy you guy.
Waliongea.
You guy jana usiku amemtag kwa post karibu so. Ni mpango wa kando. Inakuanga namna hiyo. You guy. Enjoy.
Sora ina bonga iko na kitambi kama mimi. Buda tulia.
Kuna meme fulani nimechekia asubuhi. Kuna meme fulani nimechekia asubuhi. Yaraya iko kwa mattress tu. Amejifunika na zile blanketi. Ulikuwa niambia zilikuwa zinaibua mochari. Unako zile blanketi za kitambi. Alafu amekelea simu hapa. I think ni doa meombo alafu unajua kama ungekuwa na save mbao. That's the caption. Kama ungekuwa na save mbao, hiyo ni mbao times 40, 140. Alafu sijui 140 times 7 inakuja sijui ngapi. Utaone na nini, alafu utaone times 360. Ungekuwa na sijui how many millions Buddha. So could those people
just talk
who always have an opinion. It's only opinion too. Ibla unasema ngati kunanga start nini? Trophy
statue for critics.
Wako kibao you guy.
Yeah.
Wako kibao.
Kusini big up to Omanyala. You guy in another country, ungezaliwa country nyingine, unafikiri ungekuwa champion wa nini?
You guy mimi ningekuwa champion wa kuendesha bicycle, you guy kale kakomeka kulalia you guy. Na ka skin tight you guy. And then kuna unajua kuna vile KE unaweka kando ya kiti. Kuna vile. Eh, jika kiti wakakonda. Eh, you guy. Na kaeka kando ya kiti you guy.
You all for the
kama kuna mzungu anajiamini tu.
Zitango ni Tour de France.
Eh, ni Tour de France guy. Tour de France. Juni kwa kijana nishaiombaga Monte. Nikapata pick up ya imeandikwa 50 kilometers per hour. Zamani dinga zilikuwa zinaekwa
kwa sticker. 280.
Dinga zilikuwa zinaekwa kwa sticker ka. Ile mbio inaweza enda. Sio pick up ilikuwa imeandikwa 50 km/h. You guy ni kanyaga jo. You guy anambia dere kuja twende. You guy liko kando ya barabara.
Na Mount
na Mount Ejo. Tuo ni guy nimeka kanyaga. Yule hayapika vina niangalia huko kijana ni nini. Are you guy Tour de France? Hiyo niko sure baka Western. Huko Uluyani. Unajua huko Uluyani unapata ga nini? Bodaboda bado ni bike you guy. Kuna wale waja upgrade kwa nduthi. Bado ni bike.
Bado ni ile.
Bado ni bike.
Ni ile bodaboda na ni Suzano hiyo.
Ile inakuanga na mad guard. Unajua kuna zile ziko na mad guard. Kwa nyume ni kwa Mungu nipe nguvu. Alafu mechoro rae kwa jia bike. Hizo za ocha, hizo za ocha unajua nini? Unajua vile ocha kuna milima. Rae zao kataa kushuka. So shuke kitoko tupande hii milima. Ah, siwe shuka pa nimekupatia 50 na shuka nini? Kasa una maintain nayo kwa milima.
Na rai kuna mzigo.
Na rai kuna mzigo. Nimekataa kushuka jo.
Hiyo nje imeni bamba kwa nini yeye Mungu nipe nguvu. Tukiwa seko I think nishayopatia guy story. Tukiwa seko tulianza jo, nilikuwa ni class ya physics jo. modejoashakuja pale jsawikitu a bicycle is the most inefficient machine ever discovered my man because bike the only thing bike kusaidia ni kufika haraka
yeah.
You guys lazima utumie nguvu jo bike hakunaga nini the only time utatumia nguvu ni kuteremka bila
kuteremka utarudi you
guys bila nguvu jo
unakanyaga
they very inefficient
unakanyaga alafu sasa upate sasa ile nyororo yake imeharibika you guys imeharibika imekuwa loose unakanyanganga you guys akasongi jo kako 5 kilometers per hour you guys mdogo mdogo
kama kwa stationary
kama kwa stationary
nilikuwa ngana ka bike jo hapo 2017 yeah I did a lot of cycling kumbuka kuna raya moja ili pull up karibu tupatane head on njikizi ma njia za ocha hakuna either right ama left did you keep what
yeah oh shit
yeah una easy
head on collision ya bike
ah jo yalikuwa na Prado so nali nilisimama alafu ka kaniambia kateremsha kio kijana baiskeli na kuchosha na pia itakumaliza makende
oh ilikuwa wewe na Prado
yeah jo.
Oh shit ungekuwa kwa hiyo straight
ananiambia hata alikuwa ananiambia hata kuna accident nyingine unajifanyia so apparently jamu ati unakali yako kakiti ati sa
Mshipa.
Mshipa ya ni kapa sector.
Inakuanga hivyo, yeah.
In the long run.
Oh.
Mshipa hiyo, mshipa inakuanga hapa.
Saini ya miata, mimi sijashtuka, karibu ni kugonge. Lakini kijano najimaliza makende.
Iya, sikuwa najua hivyo. Unjo, hii sasa imenikumbusha, jo. Yuki ya mnakumka ira ya jo, ilikuwa jo the world champion, jo. Yuki nituwa Lance Armstrong. Yuki ya. So najua at some point ilikuwa nini?
Ya, ilikuwa mshinda hizo Tour de France ka kipa.
Alizishinda mo, okay?
In a row.
Ilikuwa raya matembe.
Oh, ilikuwa raya matembe.
Ilikuwa natumia jo performance enhancing.
You get it, wana ilikuwa na shinda.
Yeah, so lakini at some point ilikuwa diagnosed with fatal metastatic testicular cancer. You get yeah, alafu ika survive. Unajua, after he survived testicular cancer, you get ile rudi jo kaina shinda. Watu jo design ingine. Kumbe jo ilikuwa ina nini?
Ilikuwa ina
hapa. Unatumia matembe. Okay, alafu try kumajin jo umetoka. Umetoka Nairobi. Mwendo umeshindwa Tour de France na raya. Alafu ski inatumia drugs. Unaweza kula moto.
Oh, ile unakula moto.
Hizo nini zake zote zilikuwa withdrawn.
But unajali keep
the woman years, yeah.
But ali keep do. As long as
nika afadhali kutumia ne. I'm not respect but
kutumia dawa wanachukua tu medali.
Wanakustrict.
You guys acha mimi nichukue you guys ni
bekele. But ni hard sana kwa you guys ka sisi hivi. At all of a sudden Francis Kibet Tour de France ushinda mara ya kwanza. You guys ni live unaingizwa kwa love kuangalia. Kuzile inakuwa gani game ya walami. Walami wataka kitu kishinda kitu yao. Wakajua wanafurahia. That's why walikatika jo na Tiger Woods jo. Rai imekuja jo alafu inashinda game ya walami jo. Na ni Serena
na sister
yake.
Story.
Yeah, tukikuja games zao.
Lewis Hamilton.
Lewis Hamilton
the last few season amekuwa kijam sana na Mercedes. Sama sijui da yake.
Anaenda Ferrari ama Porsche?
Anaenda.
I think Ferrari jo. Next season jo iko Ferrari jo.
Ndio nilikuwa nacheki mademo anasema na be driving Ferrari. Niliona kwa mtandao.
Sasa nani Chris Rock alikuwa anasema?
Hamilton I'll never take Benz again. Kwanza hapo Kenya.
Chris Rock iko zaba to just figure out Lily. To just figure out skiing. At ile time to figure out. Atoko tuna ski na Air Jordans.
Skiing kwa mimi naona naweza you guys. Skiing naweza sababu
unajua nini?
Si ndio si niko slide.
Acha tusikie.
Kuna time jo nikiwa mtoo hii tulikuwa tuna slide kwa matope you guys. Tunakapanga vizuri kama kumenyesha.
Ka strip.
Ka strip. Mnakuja chini lakini kuna raya zilikuwa zinamwaga hapo kwa koto mawe na kuumiza mguu. But bila mawe you guy nilikuwa naenda you guy nimekanya matope skiing mimi naweza
okay
yeah. 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 Yeah,
tulifanya section ya nini section ya field mna nini mnamwaga maji na teleza sasa so mnakimbia alafu na kama but without the surfing board so unatumia your feet so kuna raha ilikuwa zinaenda like 10 20 meters naija dunda hizo dudes za yonge zipatia that gear hizi vitu za kujisupport
yeah tunakwambia like
na Air Jordan
you'll never know you guys. So Ian, when game gun, because when you be like, to amen, nige kwa nafika tu pale. Niko mimi nimekuja hapa kufanya
amen. Amen.
Have you come to pray in far? No. We call wrestling amen. Because pia kuna wrestling huko.
Yeah, kuna wrestling.
Yeah, kuna wrestling. Kuna wrestling. Sa, kuna nakwambia ujakani, wrestling is part of the Luo culture. Machiki. Hakunaga any Luo ashaenda. You get vile kutunafika gaocha jo. Nasikia haya. Umetokea tu Nairobi jo. Wewe ni soft. Umetoka Nairobi kwa si kuja tucheze man. Niko bora ni. Hey. Sitaki man. Sijais kiaga. So hii anaonge kwa champion wa nini?
Ni kwa gymnastics.
Yeah.
Two sports. Ningekuwa gymnast.
Ian Simon Biles. Biongo.
Ian Simon.
Yeah, you can. Ulizapiga sama?
Ah, size was the trust.
Ah, kitambo.
Kitambo, yeah. Is a hewa.
Yeah.
Yeah. Like see backflip. You need a front flip or something. Backflip nilemea juu kuna time. Sasa nilisahau ku move kichwa. So I landed on my head.
Yeah, oh shit. So okay.
But hizi zingine ilikuwa ni sport because tulikuwa tunakaziwa siku chuo kulikuwa na hizo mnambo mnacheza mpira sana umekuwa jinga. Umekuwa chafu. So mnambo no more playing football. So used to be tulikuwa tuna invent new man unaona tulikuwa tunaeka sports kama long jump, triple jump.
Yeah.
Niko natumia vijiti. Hizo ma hop skip. Na hakuna mchanga. You just land on yes, man. So sectioning yetu tulikuwa na try nini hizo ma front na back flips. Juu of course ulikuwa na cheki Nigeria hiyo time ilikuwa inatesa. Hizo ma 90s ndio kina jeje okocha. Kuna raya zingine.
Era za sports.
Mimi kama ni kina jemba masijui nani. Za raya zilikuwa zinafunga bao alafu
hata Obafemi Martin.
Kina Obafemi.
Hata wa Arsenal Aubameyang.
Aubameyang.
Aubameyang alikuwa anaziweka.
Kenya
kuna raya. Yeah. Aubameyang. Sile
Aubameyang.
Yeah.
Pia mimi nikajipata nimesema Aubameyang. Then nikakuka. That name is not that. Ni Auba.
Aubameyang.
Yeah. Aubameyang. Yeah, you get any and it was try to imagine. Kaizo alikuwa anasikiza. What did the boomer do? Yeah, just patia.
Patia na gaida hata tu.
Yeah, msikia Aubameyang.
Kwa sama the father still and you guy. Ni akuweka kichwa chini jioni na kera.
Eh hata mimi. Mimi sama siwezi. Ila kuweka kichwa hivi alafu kuflip hivi.
Hiyo
ndio najua.
Una make sure kichwa. Ila nikiwa kwa crowd. Si
una. Ingine najua hata nikaikiwa hizi mattress za nini zenye MC anadunda kwa polvot. I can try something.
Yeah, and then unajua nini? It's never too late. You can kuandika.
Kenya unajua hiyo game kwagi. Unaweza kuwa tu miaka 50 na upate hiyo chance.
Siku na raya taki nitoka Afrika.
When the Olympics. Yeah, zizi, yeah. Niko na enjoy raya. Yeah. Yeah. Yandike jo movie action. Unapika tu masaba.
Stunt double.
Ninjas. Kuka ninja.
Kumika ninjas walikuwa naruka. Kwanza kuna wale wanatoka baka kwa miti yu. Shasha, mepiga mbili baka chini. And then kwanza muna fight kabla atoe kisu.
movie danganya tu.
Ala pull moves.
Kama 30 minutes and then sasa ile rahimu umia kabisa. Ndio nimechukua.
Daga.
Yeah. Movies lakini utudanganya. Me for a very long time kuna fikiri the Chinese can fight. Okay? That's one of the most disappointing things. You guys angalia championship zote jo. Hakuna kama Chinese jo. At least raya za Thailand na ile ile nini yazo hizo hands in the fight ile yazo ndongoli Thai boxing
muay thai
you guys eh hizo raya cho
eh Thailand
you guys jona kuja pale na kung fu umeingia MMA kama na kung fu
Wing Chun
raya inaitwa nani Ip Man yeah acha Ip Adesanya jo unajua kwa raya cho kutoka Nigeria iko New Zealand jo inakushika pale nyo kwa kijaga tunasema nga kudeo jo ni kunyongwa jo kutupa leo kutupa
tap tap screen.
Yeah.
Alafu na jo Thailand inaongoza kwa mademo kwa nalenga.
Hey you guys, sasa tu Olympics.
Ah, zizi. Kuna raya
kwa Olympics.
Lakini test yake Olympics. Tunajua. Majua kwa nini anashina kiwa drone to maso.
Yeah, jo. Sina na shini. Shini na hila.
Kwa hini hapa ya Thailand.
Tumesema amen.
Wendo metupeleka hako.
Kote nichore. Juliko wana kwa bietu ni vile besti yangu walikuwa niambia ni serious
huko. So, ana sport. Another sport ninge excel ni long distance.
Yeah, okay.
Given a chance. nilikaa chini kwa like oh juu siku moja kuna nini cross country mtaa kumeorganizewa na chat. Unajua kitambo hata hukua na place ya kuhanga, utamna smartphone hauna nini, mko tu na time. Kamba ni aje, so some group akapanga whatever, akasema kuna cross country na of course kutakuwa na prize at the end. And it was number 3. Let's go and train.
Kasikia kujichocha.
Yeah, I was 16. I was 16.
Mimi nilikuwa na cardio mzuri hivyo. Mimi nilikuwa sijai kuwa na cardio power to you.
Later, like how many years later? Like fast forward 6 years later, niko Mara, how I got there ni movie.
Eh, hiyo nakumbuka.
Sikuwa nimetrain 21 kilometers.
Okay, nilichukua
train.
Oh. Mimi niko na cardio kaa. You can just miss jiko na cardio kaa.
Oh, hujaenda mbio kwani mimi nishaenda 100.
See, 100 haitaki cardio nini. 100 unajua nile adrenaline alafu
unakuwa. 9 seconds.
Wapo ndio nimeshikilia kaa.
Although tunanit one day kwenda pale tupe 100 kwenda tracha hapa.
You guy nimeshikilia tracha kwa St. Bridget's Primary School.
Yeah, 100.
14 seconds you guy bodies. Nilipewa glucose. Kwanza nilipewa na mkebe. Kambo kijana aenda tunaye nyumbani. Gani nililamba kwa njia nikifika mtaa. Because nilikuwa nimejua nikifika.
Iko shaishi.
Eh, nilijua nikifika nayo. Mother ataichukua kitu ya kwanza kama ikawa kabaki. Hadi saa 6 wanana nayo tena. Gani nililamba mpaka nikabakisha kama kuota.
Gani nyamini kumsha zile siku za netkiwa to hip poverty.
Poverty.
Moyo alifanyaga jo poverty kuna tutandika jo. I think tushaibonga jo story. Washikia na kunkaga jo dextrose.
Dextrose. Yeah, na dynamite.
Lakini tulikuwa tuna difference yetu na watu wa siku hizi ni tuka dextrosol lazifai kuwa saizi juu watu wa saizi wachezaji. Siko tunacheza.
Yuko
kuna chapa dextrosol hiyo mzima.
Au
noni. Kosile teke utatoka tu.
Watu kwa mtaa different na mnafaa kurudi mtaa bado.
Yeah.
Eh, juu sisi tukiwa St. Bridget's tuliandaga game Nyayo. Kuna game Nyayo kuna raya zilikuwa zinakimbia. Sijui round 10 ilikuwa how many kilometers? Ilikuwa mingi.
Round 10 ni
hapo nyao
ni 5000. Yoni 5000, 12 laps. 5000 meters, yes.
You guy. Raza St. Bridget kumaliza. Huko mwisho unajua kuna rail kwa inapea na glucose jo. Alinyima hizo raha jo.
Yeah.
Alizinyima jo, alisema mimi napea number 1, number 2 na number 3. Kwa hiyo kutoka number 4 jo hakuna glucose. Raza St. Bridget zimeema. Mema hapo mwisho.
Yaani madharau lakini. Kwanza je, nafaa kuata?
Mmefanya a lot of laughs.
Eh, hey, jo.
Kata lap.
Eh,
hey, juu. Je, namba last round una deserve glucose kushinda kila mtu. Kwa hiyo yako ni purely umeifanya no talent.
Yeah.
Ni purely.
Eh, na ilikuwa ni kuwekewa kwa mkono.
Eh, ilikuwa ni kuwekewa. Tulikuwa na lamba kwa mikono zetu.
Na brown.
Eh. Sura ya za St. Bridget's, you guy. Kuna raya zikuwa zimejichoisha, zineza kimbia Nyayo 10 laps. Raya zikuwa zina faint. Zinatolewa lapi ya 8 ama ya 7, you guy. Ile raya ya glucose. Imelenga, jo. Inasema number 1, 2, 3, ni wanapua glucose.
Na yutua.
Unapepetu, watu na unahamu. You guy, unapua tu fresh yake raya.
Hakuna kwa
mbani. Atisongeni kando.
Atisongeni, mwondokeni, eh. Atanedi, eh.
Hakuna kwa glucose.
Hakuna, jo.
Ato kirikava.
Ilikuwa personal design, hizo raya zilikuwa zina recover. Zikuwa huu mseo ni mti yake. Honi
ya
glucose ni yake.
You get me, lakini hizo jono arudisha hapa me, like the long distance nisha ichapa tuningo. The only time nisha fanyisha hati yangu like 1 hour ya kazi. You get me ngono peke yake.
Laps kibao.
Na nime notice kitu ingine jo. Squeeze jo, wagani kimaliza jono. Muhema jo kabla. Kabla nikam ni rudi back to normal. Nanichukua ga time kabisa. Sasa hivi mimi na shinda gani kiwaambia jo. Mimi UK tisha sema gapa mara kadhaa. UK ningekuwa tini kwa na inchi 10 tu. Eh?
Inchi za dhambi.
Inches. Yes. UK bila nilienda ga state hivi jo ningeambia raya ka ukeno muranga jo situfikia hapa juu California hivi tuone ni aje tu. UK tunaenda pale tuna Bang Bros Limited. Nikiingia pale Bang Bros, UK nakatoa na mimi nimetoka nayo Africa.
Ndio unapanga hata mlango.
Yeah, UK. Yanatoa gani jo? This is the original thing jo. Yeah. Oh. Kadem kana letwa nikishaka pepeta vizuri jo. Na chapa scene fulani jo na zawadi jo.
Yeah.
And he told you the Kenyans in the diaspora.
Daring.
Yeah.
After you,
Kenyans in the diaspora, you got. I'm only kid. Kenyan, Kenya, kid. If I look, you kid. Kenyans in the diaspora, international. I don't know, you got. After that, nikisha try ni chapa tu movie start. You get the same thing. So, majuzi nime do interview na Ryan to Bob Mwiti. Some other thing that was the turning point kwa life yake ilikuwa interview na Alex Chamwada. Sikuzi Chamwada jo yuko States.
Yuko
States.
Aliacha hiyo story ya daring hapa Kenya.
Si yuko huko. He's daring abroad. Ye mwenye.
Ye mwenye ana dare.
Niliacha akiba hapa. Kitafuta sijui mama mpoka.
Alikuwa baka na kampu ya
hii. Sinuna kwambia after three movies. Kena itatu Chamwada niko just show up. Come find me at work, you guy. Chikicho cha mwada me shoot jo every the whole video iko tu hazy. Iko hazy. So evidence lo jo iko happy. Vile haziness. Gani ni refu sana. Je, kala ka haziness kanza kwa kadogo hivi. Inabidi release statement. It was erect. but kile na try kuambia waseni, you'll never, most of us will never discover our talents because we never tried.
You never.
So if you find someone like Omanya, someone who's tried, all unaweza fanya ni salute. He tried and he failed. Most of us never try.
Because I think poverty makes you a decathlon, you guy, participant. Juu kuna raya zikuwa zina tukitoka nini lunch, tuki break for lunch, kuna raya zikuwa zina kimbia kwa, zina dishi, zina panda mti, zina chuna fruit in season, anakimbia back to school na anafika bado mbele yangu.
Yeah.
Unajua unaweza kimbia na empty stomach. Try running kama umeshiba you guy. So there are a lot of Kenyans. Maybe we were never discovered. Yeah.
So tukitoka hapo acha tu apologize, majuzi tumefanya show na tukasema Mathril ilikuwa ni ya Nick Ruto, kwa Mathril ilikuwa ni ya George Ruto.
Yeah.
The keyword ni George Ruto. Kitu kimoja funny ni kujua Citizen walirani story jo. Na ila ilikuwa hii matatu za George Ruto alafu ikabidi wa sensa hiyo part.
Olito.
Eh, so jo saa sisi kama podcast ndio tunaweza sema jo George Ruto. So kuna sana sema huyu George Ruto si mtoi wa nani, ni brother ya Ruto. Nyinyi mnafikiria ni brother ama ni mtoi?
Niliona tu kwa internet. Siko sure but niliona kwa internet. I think the first person who made the story kama ni Aoko ama ni Gaitho.
Walisema ni brother ama ni son.
Walisema ni brother. I think Gaitho ndio kwa meseti.
Akasema
hii raya ndio ina run vitu kwa background huko. Vitu zile unaweza sema si vitu za.
You know, makes sense. Because we try to imagine Buddha anauza kuku. Kwa nini wewe unini matri? Mimi nataka kuuza kuku. Yeye mimi nataka.
Don't be a success story.
Hiyo matri unajua kama nukia sana dere na donda. Because kuna raya zinaingia jo kera. Siwezi lipa gari ya Ruto. Ameiba ya kutosha. You guy na raina.
Yeah.
Inakatalia tu hapo.
But all in all, of course, I apologize for that, but it doesn't nini haitoi the fact that ira ya ilikuwa cause impunity kwa barabara.
Because of the Ruto name. Yes, the Ruto name. Yes.
Because kama Ruto angekuwa just a farmer from Sugoi. Hiyo raya ingekuwa na picha yake ya matri. Machiki vile uzie kapala in A4. Wangekuwa na root number, whatever na nini, and all those things. And the fact that hata ana, see, they are not even, hiyo gari nasikia hata iko registered in any sako. Haifuati kanuni za sako zenyewe. Iko na stage zingine, impromptu. Na all that ni because of the name Ruto, you guys.
So, Mr. Rapture, kwa karao, utumo shika hii matatu, inakuwa kivunja sheria.
You guy hapo. Hapo siwezi. Wacha niseme tu kweli you guy. Hapo siwezi jaribu.
Mfika jo pale kwa police station mambo today your work is. Inaitwa manifesting guy. End of stop manifest.
You guys siwezi jo. Hapo ndo natoa kofia jo ya plastic. Mwambie mkubwa hata wewe sasa mali imefika. Enda usimamishe. Wewe ndo utapigwa transfer. Mimi siwezi kutandikwa transfer kama hiyo. Because hapo unaweza shika you guy. Kwa security station.
Yeah.
Kwa security station. Wapige tu simu and then upate tu ka text. Ile kitu ambaye rutisha kofia na viata alafu barua yako kucho sign. Ukienda uko Samburu hiyo.
No.
Kabulishika nini ya Ruto. Unajua ukitukua kama karao Samburu, juu kuna tukarao tuwa traffic, ndiyo sababu kuna katao, but ni kama kamoja.
Yeah.
Zile raya zinye zina drive
huko. Kuza kunaga traffic
Samburu. Zile raya zina drive huko wazikutambui. Ina kamka imepita kwa road, juu unajaribu kusimamisha.
You guys, unaweza simamisha speeding vehicle in Samburu.
Yeah, lazima kuona jenye. You guys, wacha ta Samburu jo. You guys, wacha ta Samburu jo. Please come Mandera jo. You guys, jo Mandera, dine is a come. Alafu, umeistopisha, alafu warushe tu bag nje. You guys, unatoka mbio. Wajali? Mga zile za run. Ukataka fungua bagi hapo hakuna kitu ndani. Lakini ile mentality mtu iko nayo.
Kazi ya traffic.
Alafu sasa
madiga. Kazi ya traffic hiyo area wagani ya KDF.
Yeah,
si regular police.
Yeah, lazima ukwe nini wala certain level. So but still tuki stick na stories za Ruto, of course lazima tubongeje kitu li happened Bangladesh. So Bangladesh finally Prime Minister alibaki ameresign kama mother fulani jo. Yeah jo. Kali resign jo alafu kakahepa kakaenda India jo. Unasikia hiyo?
Aliresign akiwa India tuseme.
Yeah. Kwa sababu zilingia nini? State house ya huko jo. Alafu wasona wata Kenya inaweza happen. But kitu I think Bangladesh if I'm not wrong the dominant religion is Islam mama.
Yeah, ni Islam.
So zile raia waga different jo. Unajua sisi unajua kuna kitu inatu unite jo. Yesu akupatia hiyo roho jo. Yesu anafanyanga huko. Unajua milk and honey. Yuko kwa mbote unakuja mbinguni kufanya ngono. Na unakuja mbinguni kunywa maziwa na asali.
Actually.
Maziwa na asali. Haiko agi inspiring.
Hiyo menu. Hiyo menu siri wadi. Siri wadi.
Milk and honey.
Yeah.
When I die, milk and honey is waiting for him.
I think, mi niki change Bible size. Neza I change design ingine. Iseme uki daddy. Heaven unapata kuku imefurahiwa unajua ni neza ika sumptuous foods pale alafu unapata version nyingine ni madondo chapati yani you get milk and honey jo yeah. It's inspiring
zile
haja zinaambua utapata itisikie hiyo 72 ambayo hazijaiguzwa na mtu yeyote mioyo kile nauliza zitakuwa creamy. Nakuambia yes. That's where you'll find your milk. And there will be 72 honeys.
Oh, honey pots.
Yes.
That are milk. Honey pot.
Yeah.
That are milky.
Yeah, 72 milky honey pots you get. Hiyo kitu.
Alafu chini hata ukiangalia.
Juu hata niliona video walikuwa naomba kwa protest. Ikifika hiyo idha.
Yeah,
zote zikuwa zina nil jo. Katikati ya rodi jo. Zinapiga swala.
Like we'll be right back.
Zinapiga swala. Saa baka makarao walikuwa naingizia. Juhajui zile hazi kimaliza kuomba.
Yeah, itakuwa.
Walikuwa naingizia, wanaziangalia tu.
Yeah.
Because suna jovile Islam inakonga serious.
Ni serious.
Ukijaribu kusumbua Muislamu akiomba anaweza amka. Raya.
Lakini. Asa saa tupongejo hizi raya zilingia. So zisha ingia pale kwa yu state house. Ulewa najua raya kwa kitanda jo. Ulewa najua yu kitanda unaingia hapo juo mother yuko 72 years old. Ama ni 76. Yuge ujua hizi ingia hamuzi tuwanisha president kama wa Senegal hivi. Raya yang hivu. Afu muiruke tu kwa kitanda.
Na ikana mabibu wa wili.
Yeah, yuge unuza ingia kwa hila kitanda. Wili nini? Yeah. Ian. Yeah, it's sticky. Kena bala kabla raya isi kasaila kuna pepetana
ilikuwa wacha nisherekee kitanda mara ya mwisho hiyo kama unajua raya ya kawaida yenye inaweza enda mbiro jara ya Senegal inaweza funguka sasa wamefika wapi ngoja wakaribie ndege iko sawa ya pilot apo tafadhali. Tafadhali your excellency.
Yeah.
Tafadhali your excellency maliza.
Masikia raiko.
I'm coming. You guy.
So I'm coming mko confused. What's happening? So your mother iko 76 jo. Amehepa, ameishia masaid za
India.
Za India jo. So hapa Kenya kakinuka hivyo. You guy ujipata na ni state house. Kama nuka jo. Yeah,
you can enter store. Kitu ya kwanza na hit in the store you got. Sema ni kwa successful me break in. Unajua store ujui nini Doyen alikuwa ameletewa. Akiwa away ajapata time ya kufungua. Cause Cash, I don't think cash iko your area.
Haujui wadosi jo.
Take it. Nani, ofisi ya Ruto wa gabi?
Harambee House.
Kwa nzapata juu mingia pale State House, una place mia nikuwa Harambee House. Kumbe, kuna karunga na hitu Harambee House. Ni literally Harambee. Kama jaza do. Hapo ndio nani wendaga, nituwa nani? Nick, wende napati wadoe ya nini? Akina Sudi.
Ya wafari.
Mingia pale jo, like, hey! Hapo ndio, ukipata do, uwezi ambia raya. The first thing unaona hivi unaona do. Okay. First of all, roho inashtuka. Unashindwa hii gunia nitatokaje na State House cuz ni one thing kuchukua gunia. Ni another thing
kutoka.
So the first thing when unaona hiyo gunia ni kuangalia kama kuna mtu. Alafu nienda nipate ile kitu ya garbage hicho. But the garbage ni grab jo. But taka taka ya Ruto. You go to kind of garbage bag. Yeah, you get your time. Kaka kuna kitu raia uogopa jo ni mavi jo. You get John mekubali jo ni ngia pali jo ni shonde jo ni jibake shonde ni toke tu na bag. They go, hey, Ruto has to go. He's going. He's going somewhere. You can. Kosi natoka jo na do pale.
Unaweza toka naye.
Yeah. Uta do? Kosi raia sikijo na do. You get protest inaisha kila mtu anaku.
Inaanza ni protest.
So lazima ujichizishe. I think.
Lazima ujichizishe.
Lakini unajua do you guy. Hiyo do itachukuliwa tu na zile raia zinawaka hapo. Zile raia zinawaka tu State House.
Yeah, ndio atajua.
Eh, sina jambo
na Harambee House within State House.
You guy unajua anasikia nduru pale procession way. You guy wanakuta doye ndio. Wanaambia wacha kuomba. Wacha kuomba doye. Unajua doye na karaya ineza.
Yeah.
Unaweza pata Rachel Ruto walikuwa na pray. Doye wamefika. Doye wamefika you guy.
Yeah.
Raya ikitoka hivi you guy ni straight kwa safe. Unajua bedroom ikosagi kwa safe you guy. Umefinye hizo namba hapo. Kiraya raka raka unazigeze. Juu doye sana sana ineza kuwa ni 2032. Juu ndio time anataka kutoka.
Oh,
2032. Unaona kama amefunguka. Yule yule anatoka na doo zote. Hapa kwa bedroom ya Shalini guy. Huwezi kosa.
Ukiweka 2027. 2027 haifungui.
Ah, 2027 inakataa. Inapiga red.
You guy, but nini bedroom ya Shalini you guy anapata kale ka OLED ka hapo.
Ka ZC.
Ka overpriced OLED. Cuz inakuwa kitu moja. Unajua naweza taka sana ku go through records to State House. Cuz State House niko shule kwa na ma TV zingine ma 4K zingine hazijuani. Pata jo saizi TCL wako na mpya juu inaitwa C855. Mm. Inaitwa nini? 3500 nits. Alafu mchikibla TV kama hii anakuwa 6000 to 1 contrast ratio. Najua. Yeah, these are jo. Yangu ni infinite. Yangu ni infinite sawa contrast ratio. But sasa hii TCL ni 35 million to 1. You go unapata jo kale kama seka supplier ka kwa State House kamenda kakulisa, hii ni pesa ngapi? Kakambua, it's retailing for 170,000. 65 inch, alafu ni QLED. Alafu sa hizi QLED, ya, TCL nasaba QLED Pro. QLED Pro, okay, ongezo zero hapo mwisho. Zero hapi? Mwisho? Yugea napada ni 1.7 million. Yugea nje inakuwa kwa hivyo?
Yeah. Ata sifo, mibe naangalia specs on a scale. 35 million to? To one. Yugea, okay, that's the price.
That's the price. Yugea kuibia, izi raya uibia gagava, design ingine inakuwa kwa scary. Napata lai, misa izi ni amke tuni ambole, Mafrika from now henceforth, you are the official State House TV nini supplier. Yugea naenda tu, naambia wife tu, we are rich. We are rich. Abu kaya leo tuna supply hizo TV tunazileta na manifest. Tunaingiza tuna manifest pale. 65 inch una cheza ni.
Hata na ya ku supply ni.
Yuko una supply TV.
Niko sure ni kamilionea fulani. Leo tu wageni napika chai na tumagua majani. Tissues za choo. Yena jinaandikega tissue kitu kama tao nane moja hivi.
Ujatoa na panguzi rasa na tissue ya kawaida.
Iko na supply TV. Alafu next time the following week na supply remote you guy.
Yeah. Waga serious hivyo.
Battery za remote.
Yeah, yani kutu remote. Na ndiko ile hands free Google remote. Google. Hey Google. Yeah, Sudi amekutapo. Hi kuku. Yuko hey. 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 Yeah.
Sorry. Sasa wagazi na hii bamba sana. Si kuna time niliona ilikuwa ni pen. Ni pen ilikuwa inatoka mita ama ni. I think ni pen.
No, it's mightier than the sword.
Yeah, mightier than the sword, you guy. Sura eh ilitokea gacho. Inatoa nani? Murkomen. Alikuwa na pen ya 150,000, you guy.
Oh yeah, yeah,
ilikuwa Kenya iko na deni hiyo. Suuze pen tulipie deni ya inchi. You guy unajua kuna time zile haya zilituambia titu soedo. I think ni nani? Anaitwa nani? Ira anaitwa anaitwa nani Ira? David D. Ilisema at some point sisi Kenyans tunaid ku come out to donate pesa kidogo kumaliza deni ya Kenya. Wone za toa do uja kumaliza deni ya Kenya.
You guys sasa kama wanataka the mother of all protests. You guys waguze savings za raya. Ile siku tu ndaamka nipate mpesa imetoka 50 bob. Imeandikwa government of Kenya debt. You guys mimi naingia tu tao na flag ya Kenya.
Thank you, Francis Njeri.
Hey, thank you, Francis Njeri. This 50 shillings goes a long way.
Wataki kujua.
You guys niko na flag ya Kenya jo. Niko piga risasi. Mmepiga wengi. You guys nimeshika flag jo. Wakijaribu kuchukua doa raya. Kuna time ulituambia ati
shaving. Kakienda kwa account. Kakinuka vizuri. You guy Mbadi, if Mbadi does not figure it out.
Yes.
You guy Mbadi is our buddy, you guy. Yeah.
As in sisi in layman's term, sisi ndio collateral. Cuz si nani anasema ngai have a very huge sijui labor, whatever labor force. Ni sisi, ni wananchi wake. So wakishindwa kunini watakopa kwanza kuchunguza eh, nyinyi mko na nini? Ni mko na nini? Uko na nini? Kwa big bank zetu.
Yeah, but mimi mimi wacha tu nitumie hiyo opportunity kusema.
Hiyo nayo hiyo.
Serikali kikuja tumabo za ma watch najua mko nazo lakini kikuja tumabo ya TV niabiane nikuja ni wa supply bali ndani. Gani zingi hapo ni za supply TV za 1.7 million. Raya kama hii yani na go through kitu like eh buta cho ulipeleka TV 1.7 million lazima ikuwe ni OLED 8K. Niko buda joini 4K. Mteki, buda joini 4K ya 2022.
TV kona mgongo.
Inaitua retro. Heza kwa niyo.
Unajato kiwapatia maimbo. Si lazima tuba ya hizo unasema za 170. Hato kipatia mafake. Jizo rayo unajazi shindagi hapo. Kama doyo nuwaga kai state house. Unless saa ile rayo inaza kuzushia ndo ya kani kruto.
Asi yo room yake na make sure nime supply
tu. Oh, unaweza pata na shinda ya kitu.
Hapo na kwenye TV mpya. Hii situ yangu ni naiosha. Nani? Mimi hiyo TV zangu zote ila yeye anajuaga. TV zangu kujaga na box tu. Na hiyo vizuri box. Alafu na remote waga nini? Nenda nachukua G2 yangu ama G4 yangu. Alafu remote ya G4 na nino jo ni the same. Mwekea hiyo remote mpya. Nampelekea aje. Mimi sasa niko
naambia nusa.
Niko this Olympics. What's happening to Faith Kipyegon? But kuna kitu moja imekuwa ki happen pia apart from easy stories na happen. Kuna mse wetu alikuwa vetted Joho. So Joho akivetiwa alisema kitu moja interesting sana Joho. Aliuzwa net worth yake. Wacha Joho tuanze na Mr. Ian. What is your net worth?
You gave me net worth is my M-Pesa balance. You
Which is around how much?
Saini. Nimeona? 380 you got.
380. Yeah, mama kuchomea iko nini hiyo you got. Now you get what's your net worth?
No, cause that's the
I understand. I understand you get. It's what you have, you get.
Sure, you guys when
if it starts smelling, you get.
You see me someone.
If it starts smelling, you don't need tear gas. You get. It's just tears.
You
guy now.
What's your network? Network ina ni ile doba kiko account kitumia do, si ndio?
Okay, I don't.
Ni left.
Ni kila kitu ile una expenses. Kila kitu una own ukibaki terengenye. La kila kitu use.
Ayo kila kitu yenye na own siwezi nikaihesabu because unajua naishi kwa nyumba ya kukomboa. Unaweza amka siku moja si landlord anakuambia unacheza na mimi.
Asset kufuli.
Asset kufuli jo.
Eh, but what's your network?
Network yes.
Kigezi.
Ugae japita tao 10.
Sa wacha ni niwaambie Joho. Anaitwa Ali Hassan Joho. Ian, Ali Hassan Joho. Net worth. Wacha ni wasome net worth ya Ali Hassan. 2 billion, 361 million, 332,249.
Shillings.
49 shillings.
Oh. Yes. 249. Mi shida angu wata sii 249, the whole figure. Mm. Shida angu ni 9 bob. Bila hei kuchua, UK mini kiwa na 2 billion, hakuna vile najua ile 9 bob niko nae.
Ya, ini ngumu, ngumu sana.
Kwa sita kwa nakumbuka. Mm. But sasa, mjue ira ya vile najua do yake hivi, amu nika hini kufanya ika kosana na ama demu wa supu yu kwenye kati ya.
Lazima kwa sana. Lazima.
Kwa hivyo imi ya mga asubui. Ikapata, ikatrai kushika kitanda, ikapata Natalia yuko. Mm.
After nothing.
Eh, oh shit. Okay. Sikia ya. Eh? Take it. Afu naamka inaangalia inaona 2,361,332,199. Gaya na dungia Natalie. Because I don't like where this is going. Eh? Afu nijiza mtolea gani?
We need to talk.
Take my value before, eh? Used to be 2,361,332,319. Then Betty took 70 shillings. Now you take this 50. Ira hai kwende huko. Hakuna mtu wana najua value yake. Hii ni ukijua value yako, hivyo you are lying. Mm. Lazima ukue.
Hiyo 9 bob.
Hawezi kwa that specific.
Hiyo 9 bob anatuenjoy.
Yana, una asset ya 9 bob aji.
Hafu najua... Ukiona domo bivo, ita umekaa chini peke yake, at least 100 tao imeingia. Every day akikaa chini. Hii ni do inaingia.
Every day being, just being Joho.
Yes, yes, being Joho, kuna do inaingia. Kuna do inaingia like every day. Mlisema
ira ejasoma you guys. Lazima angekaa pale na accurate figures.
I think alifanya hivyo. I think maybe value yake, aliangalia in dollars. Because it changed, Ido ya can change in dollars. Kuna come to around $18 million, blah, blah, blah. Sindio? So ina ka lichapa tu yu value. Aliangalia tu 18 million, haka multiply, haka kapata yu figure, haka kuja. But apart from here, of course, as the bill, hafu li notice kitu moja, no one questioned. Okay, and online. Hakuna tamu tu moja jua me question, ska ira eko na yodo. Kusha notice vile
Murkomen. Kwa hivyo uneza sema tu.
See? Vile Murkomen alisema ikona 620, ilisema, pana, nataka kusema yu ndia ibe huko mbele. Ira yetu sema, tutajua ikona.
Waliaka tu team ya nini? Waliaka tu kuna ka video nilicheki, ati ya kingi. Lafiko na ile montage ya Narcos.
Yeah.
Tan, 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 tan.
Yeah. Si ili sika
wei. Ndiyo track yake kome.
Alijitetea si uzangi madawa. Lakini kuna place mu itetea. Hata nadawa. Place mu itetea ni, the fact yu wendaga US. Ke US waga serious. So ino manisha, hata kama asha hii dina yu biyashara, mtu zake hazi kuenda States. You guys, States. You guys rapture the scientists. Angalia jo, we ni podcaster, sindio? Ku rapture the scientists. Tutu nashinda kwa mina iya nushindo jo. Hey, rapture jo kikuja hapa jo. Yu kujaga tuna Range Rovers. Ira ya ina doigi nini jo. Kusisi is not from podcast. Siku moja jo unasikia jo. Rapture the scientist is on the plane headed to US. Isura hayo kukujia jo. Ika yu watakujia Kenya, wakubeleke States. As long as unauza kitu inenda States. You guys uza yende iende Europe, uza iende, lakini siya iende.
Sika inusa.
Yuka ika inenda pale.
Na ni US hata nini, hata protectorate zao.
Sindio, DEA.
Hata Hawaii yuka.
Yes, isiende huko, Puerto Rico, Hawaii. Yuka inakuwaka tu umechill tu, huko tu, hey, Olympics inafanya vizuri. Hey, this 83 OLED. Because yu yate mkona do. This eh, ilejo raka rapcha. Nimeamua hiyo mimi hiyo mwafu na jo ni best yango jo. Nataka unisetie jo home theater nyingine jo. So nimekampale niambia haju hiyo 83 inch.
Automobile.
Nimekusetia like home of the state. You guys. Hapo jo shida hivyo ni mlango ikinokiwa. Sound is so good au juika kuna nokia. Ikona shida hiyo Olympics like, wana knock mlango.
I like
you guys unashtukia ni raya za DEA. Unashika kwa
hivu. Unakujia kabaka Kenya.
Unachapua gunia kwa kichwa. You guys unapele kwa pale nini. Inaitua JKIA. Wanakupitisha jo bila passport jo. Tuende. Unaenda kuniniwa huko. So the fact ye uendaga States. Inamanisha kuzi. Siku moja mjo ungeshanga. The Kenyan mining cabinet secretary has been indicted by the New York blah blah blah. Unaona najua good. Hataka kujua.
Kwa hivyo kama
unaenda kufanya business, sio hajafanya business wauzi.
So mko anaenda US.
So kwa shaienda
stika shaienda.
Kazi yake ni Dubai.
sanatangalia kamaaiesikama
nani harun mwau ni hard sana upateo raya state unaendaga jo na urudi unaendaga na urudi so that's the only thing more apatia the benefit of the doubt the fact out travel because hata hii hata kuenda Dubai you guy nani alishikwa hivi kuna raya majuzi jo imeshikwa hivi si eh majuzi jo kuna raya fulani ya Mexico imetoka jo Mexico check your story jo
oni ni mpigi wa madao
so tuseme vile sini mabeste hivi afu mimi ni pilot tushaka mjorabja unataka tuende wapi jo kasema jo tuende Tijuana jo Tijuana mimi najua Tijuana
ni Mexico
ama Guadalajara
you guy ukiwa pale kwa unajua wewe ni mdosi so ukiwa pale kwa nini unashinda eh naona imeandikwa Texas shukisha you guy ila ya iko inafikiria na Mexico eh ili land Texas jo you go to land Texas no pata kajuzo raya za DS kwa hapo chini jo siko iko nene dhubutu uone jo ila ile shikwa hivyo jo so the same thing
usali muenjoy ama alikuwa best ama alikuwa tu ndio
yeah ilikuwa nene kama jo kali shikwa jo kaka snitch jo there is no honor amongst thieves mimi nakwambia jo mimi naweza kuwa jo the official cabinet secretary of mining pilot guy era ina fikia tunaenda Kilifi nashinda mbona tufike Kilifi Gera ina ngalia hizo jo. Ninaona ni New York jo. Kusoja kitu na do, unayopatia jo tembe za kulala. Alafu kwa sure state wakikupatia tembe za kulala ni zile original. So iko pale iko.
Nilo namkakwambia yenyu yuga.
Kujua lazima nijue kile Joho anapenda. Joho wapenda nini? Napenda ile chai. Chai ya iliki, naitwa iliki jo. Iko liki. Yuga Joho akiamka. Akiamka na iko New York jo. Tuko la Guardia yuga.
Na dreads kihepa.
Tuko la Guardia. That's why sifikiri uza madawa. Kusikona uza madawa, states akuachagi.
Yeah.
Akuachagi. Yo, we jua tu like. As long as inaenda huko. But hii raeli ni bamba vile lisemeo 249. Inaenda kwa keja jo. Una 9 bob. Ay, ni ile 9 bob. Unaichukua jo. Alafu, ira ya Cobra Squad muliona.
Nilicheki.
Naitwa Alfred.
Ako kwa nini? Ako alikuwa vetted for what position? Something to do with. Oh, ndio ako kwa hii nini ya Ababu na Mwamba.
Oh, siko najua.
Yeah. Kaa hizo.
Oh.
So I think kuna swali ilikuwa imeulizwa about Cobra Squad.
Zi Ababu na Mwamba ni nani?
Ni Murkomen.
Ababu na Mwamba ni Murkomen.
Or something to do with you that
definitely whatever Alfred
Ebuchek.
Sure. Yes.
So swali azi. Easy. So ira ya iliulizwa swali ya Cobra Squad. Si alikuwa ngali director yuka. Executive producer.
Executive producer.
And somehow how dare you question me?
Labor cabinet.
So how dare you accuse me of sujui what nini ya Cobra Squad? It's the one that made me buy a house in Nairobi with the money I earned from that. And we're about to shoot season 3. And some actor, by that time, I get a Jani actor mgan. One of my employees died tragically in the Nakumat fire.
Oh, Angel. Yeah. Rest in peace to you, Angel. John.
Yeah. So your eye really benefit a lot, according to... Cobra. You know, only checking for betting yake. Because when you apply, see ati. Cobra Squad, yes.
Oh, alafu Raheli sema value yake saizi ni net worth ni 462 million.
Ameongeza
net worth yake imegrow na 42 million. 42. Kama ni Lilian niko, he's mine.
Lilian.
Half the hotel is mine. No dem lakini alikuwa anacheza je. Ila haizi kuachia. Unajua mademu ni bambaga sana. Unajua kuna vitu happen
in this case iliendaje? Sasa kwa dai hotel.
Ilisha tu hivyo.
Wakupata hiyo
kesi. Niko show iko kosi. Hiyo kesi iko kotini. But we mwenye jiulize, kesi zote against wase Ruto wame nominate zimeisha jo. Yuke Oparanya alikuwa na kesi ya corruption jo. Nini, document ilikuwa backdated, ndia kuwe mweupe kama pamba. Kwa nita kuniambia, nani ya naituwa nani? Kusaizi judiciary ya iko, let's be realistic. Judiciary ya Kenya, hayezi go against kitu ya Ruto.
Ameikomesha.
Yeah, so sikia ira haya jo. So, niko sure ah ira yako demjo na utayo hoteli jo.
Lakini atakuja kuigia tu guy.
mi ngekuwa mi ni nani hicho, mi ngekuwa Juliani ngekuwa nishatro tantra. You promised me a hotel.
Hospitality.
Mko mna expect jo mtakuwa mkienda holiday Hawaii na Dubai vitu tunaisha na ai ke jo mko look Kenya jo.
You get me ngekuwa Juliani. Siku moja ningeenda ni combo room kwa hiyo hotel.
Oh shit.
Yeah. You like the bedroom karibu na swim you guy.
Mhm. Ndio unza changacho. Nasikia this is your waiter. Take you skate. This is your waiter Alfred. Hayo lazima
ku. I wouldn't even trust what I'm being said.
Natokia na short you guy pale kwa swim
una drink. You guy kuskera inaitwa Boniface Mwangi li survivor bomb blast. Una cheza. Nah, you guys. Nah. Hizo una kali. Hizo ni only moto ya kuotea mbali.
Hiyo
lazima tu kuwa mnoki ode. Mhm. So kama mnoki unamwambia tu zile za I know we thought we had a hotel but we don't. No ani kuvumilia. Kuna kesi hawezi shinda. You get wewe try kufikiria saa hizi eh. Huku ati unaoningi 3% ya Western hotel. Mm. Yule yeye zaamka ikwambia 3% of nothing.
Nothing.
Na uishie tu. Kuna zile vitu tu mtu ujienjoy hiki tu na unafikiria you own something but nini. So your case I don't know where it is. But I don't think I don't think
they lakini alimfanya mbaya anel and then L haina
eh but
L haina any bana yeye ndio imebeba kubeba
L ndio losing
see she got an L
yeah
by leaving this
ili kwa losses
lakini Juliana anafahamu tete anafa hata kama nikupigia picha moja siku moja tu aende apige picha moja tu hapo kwa swimo apige tu hata caption hapo mutua where you at and then ajitoe post kwa Instagram
but kama mtu yuko na mtu wake yote anaitwa L tuna change tu eh jina boy huanza na L ni gani cha
Lucas.
Alfred and Lucas
Livingston.
Yeah. Alfred and Livingston. You leave me you get a stone what the fuck?
Anga patia ta quarter. Hata kama ni room 3.
I think
chukua geujanja.
Things what to do for love you guy. Yeah, nini usha do for love?
You guy nimetembea you guy from.
Watu walipatiwa nusu hoteli rai na 70.
Yeah, kulikuwa na kulikuwa matatu strike you guy. Na nilikuwa nimeambiwa kitu Ngong Road you guy. I walked you guy. Nilitamani tupia machochoro zote.
Used muscles.
Used muscles.
What have you done for love?
Oh, shei I mean shei kwa pagado. Dema itwa Penina you guy from Roma. Nilipoteza gaganji tukiwa na date you guy. Nikamwambia I'll die for you. Hautaosha vyombo you guy nika pigia raya zangu mpaka nikapata raya moja ikakami kanikolea na huyo dema alinikawisha you guys kupata yeye
penina
alinichorea you guys
na kutumia penis kupatia penis
alafu alafu you scare penina no you cannot write punani without nina okay you
guys ningemwacha
napatiana nusu hoteli
ningemwacha hapo alikuwa anaenda kuosha vyombo Julie discover sina do.
Okay, but ni interesting sana. Mademu anapatiwa nusu hoteli jo. Demu mwingine wala alipatiwa ni tiredness. Alafu mwingine alipatiwa ni loan na si loan ya nini jo. But that dude must have been in love. He was in love. He's a sicko jo. Because I think he was a fight wife because wife your time alikuwa na hepa na watu. Alihepa na watu Australia. Vile kwa mpata kiyo. Kwa na introduce wa dame kama first lady. Yes, yata wajuzi, I think imeulizo yo story. Alafu jowe tangu la kaitetea. We are not going to get into matters of the bedroom.
He knows better. You.
Yeah, he knows better. Kwa na kumbuka hile yake. Hile yake jwa alifanyi wango tu hile.
Hile yake likuwa nisi.
Haja kakachapu amena hijuwa.
I just speak.
Hile yake raja. Hapo kwa... Hapo kwa hobi ya Karen nikoshiwa kuna picha yake. Yalidunga hapo. Wewe mzee unataka nini hapo? Kwa nini unijui? Mimi ni janitor pongoma. Ngine nikoshiwa makara walishtuka. Jina yeah. Sana sana report za bedroom kuja usiku. Za kupigwa noise. Kujaga saa 5 za 6 usiku. Lorora imeingia na pajama. Mko na kesi mingi. Yangu iko na haraka. Sababu msimamalizo sasa hivi naweza lala nje. watu waulevi kaeni kando kwanza. Wale watu mmetolewa kwa baka kaeni kando. Kwa mzee mzee.
Dini na domestic kwa.
Domestic kwa zinachukuliwa serious. Kwanza ukiingia kwa saa 6 hivi. Mseme msipo malizana mimi sio kama mtapata vipi. Wacheni.
Yeah, cause my for squeeze jo. Afu unajua kitu na kitu inashtua ni. Excuse me, demo anapiga tizi jo.
Wote.
Hata demo ni supu. Anapiga tizi kwanza unajua unapiga tizi mpaka rasa ina separate jo. Afu unapata jo amekushikilia jo iko iko. Iko iko.
Serious. Sisi kwanza juzi ya
kwa. Tunatamanga tu Africa is in a very strong relationship.
Okay. Ah, juzi ni chekia kwa dia na sukuma nyingine kama yenye musukuma jo. Yeye niko eh hey, yako dejo eh hey. Hii utapata raha ya kuwezana nayo kweli. Unajua hiyo ni serious. Hiyo ni serious juu kuna vile dema kikugrab kwanza kama analinga inaendelea you guy. Unasikia ribs zinaenda eh hey, niachilie, that is not romantic. You guy.
Adwa managonyo gima ili kusidwa ni atigi Kiswahili. Atigi lugha ya kimombo nyako. Biane baby nikikuona nafurahia. Nataka kukupenda kama Gor Mahia.